ije nwobi wonzonuwe onye klibin ntagbabrọgụ antono chonogo onye abe inu wakene afụm onye bụ wanisi na-aga biro obu nwere okwu ko.
Rabo, rabo, rabo. Bye.